basi nimeshika karatasi mezani naandika noti. Teacher akipita akiongea akinita kimfokea na baki kumwangalia sikia huku hisia kwa mbali zinafuatia hisia kali ambazo yandika shindwa kujizuia oh paka anachana na maana sana kwa huyu mama anenifanya mpaka dini kuwaza sana akionekana kazama class kwa tulawama nitajifanya sana kama haja imebana hata ikiwezekana nimpoke kila nikimwona ila sinaona noma kuonekana kwa sana mara kadhaa ananiona mpole nikikaa maswali sinyoshi kidole sina story sina shori school nipo cool ila kuna dua nafuata maguu kichwani mwangu wa yupo always namuona mlupo tu. Mana toka naanza utaki kusikiliza di kila dakika nje unafululiza unaigiza oh lakini ngejua unakoishi kubishi ngekufuate lanta data kukupa data so rahisi bola faster tax toka tabata nafika na maram kwanja na kata tunakita fish grab anagonga beat kwa gaza beef road arati adia kisikia teacher talia kwa isia kali atakubali japo young lakini jasiri mbona hutaki kwani au labda una flani anayekufanya udhani wengine mashetani amini usiamini binadamu hatufanani ukubwa pua so wingi wa kama spuani sidhani kana kosa ukinitosa poa hizi ni sia so siwezi zizuia you hear. Zaidi hata siwazi na sijali aliyetega mwizi mbona kanasa askari aliyefuga mbuzi akingoja kula asali aliyepata maradhi atakwenda hospitali ni kama ukifuga penzi moyoni na kuwa hatari yeah. Sikia anaingia class teacher anasikia noise teacher anasema please hey this quiz atachapa stiki wote ila minta miss mates acha waropoke ila naona peace bas kwangu na his inakuwa rahis hata nikimwaga verse anaweza pata stress ila pia nawaza vipi akisema yes anapoingia class concentration itamiss but mtam please kama ntamuuz still ntakuwa mwanafunzi asiana upuuz ntakubali nimeluse japo si zaidi ya pale akisema don't worry ntakuwa hero milele yeah. They wanna make like D done. Oh, how is it funny?